number one. Bodies are Tazifuta, I come a piece and tatafuta. Beep, big good soup and no one who are that. One may I come an hour now, kitty suta. You go up, be a memuta. Pin it up for what's your 10 hour who are that. My penzi, for no say, my penzi, I'm a little tanga. I see what I could say. Baby, I'm going to go baby, taratibu machufumba. Sikio la kushoto funga Ibakishi la kulia Kuna kitu nataku kwambia Nisikirize wapu nyumba Nimezako nikipata mavumba Nitakuja kukuchumbia Utengeneze familia Nita wewe
Kama ataweza kukwacha
Oh no no Nasema sijui
Mano naweza na mwachi Sijui kama ataweza kukwacha
Mzuri wako mshinda baby wangu yuko wapi Oh yuko wapi Anaijua thamani ya pendo langu yuko wapi Nauliza yuko wapi Ama mini mesha geti na wangapi yuko wapi Oh yuko wapi yuko wapi ni more Aninijua mimi hakuna Wengi wana kuja kunichuna Wakijua kwamba pesa hakuna Mara tanuna na kisa hakuna mapema Mapenzi Wanosema mapenzi amezaliwa tanga Na isi wana kosea Baby wangu wana mbonea Baby taratibu machofumba Sikio la kushoto funga Ibakishi la kulia Kuna kitu nataku kwambia Nisikirize wapu nyumba Sako nikipata mavumba Nitakuja kukuchumbia Tutengeneze familia Nita wewe
Kama taweza kukwacha
Oh no no Nasema sijui
Mano naweza na mwachi Sijui kama taweza kukwacha
Sijui kama taweza
Mano naweza na mwachi
Feels like I'm falling in love for the first time I've never seen love like this before.